Essula ya 23. Bw'otuulanga ku mmere wamu n'omukungu, olowoolezanga ddala oyo ali mu maaso go, era weeteekanga akambe ku bulago bwo obanga oli muntu muluvu. Teweegombanga nvaaza ennungi kubanga bye byokulya eby'obulimba. Teweekooyanga okuba omugagga, vanga ku magezi go ggwe. Oneekalirizanga amaaso ku ekyo ekitaliiwo, kubanga mazima obugagga bwefunira ebyawaatiro ng'empungu ebuuka mu bbanga. Tolyanga mmere y'oyo alina eriisa ebbi, so teweegombanga nvaaza ennungi, kubanga nga bw'alowooza mu ndaaye bw'ali bw'atyo. Lya, nywa, bw'akugamba, naye omutima gwe teguli wamu naawe. Ennoga gy'olidde onoogisesema n'ofiirwa ebigambo bye birungi. Toyogeranga omusirusiru ng'awulira, kubanga anaanyooma amagezi ag'ebigambo byo. Tojjululanga kabonero ka nsala akedda, so toyingiranga mu nnimiro ez'abatalina bakitaabwe, kubanga omununuzi waabwe w'amaanyi anaawozanga ensonga yaabwe naawe. Sangayo omutima gwo eri okuyigirizibwa, n'amatu go eri ebigambo eby'okumanya. Tolekanga kubuulirira omwana, kubanga bw'onoomukubanga n'omuggo talifa. Omukubanga n'omuggo n'owonya emmeeme ye mu magombe. Mwana wange, omutima gwo banga gwa magezi, omutima gwange gunaasanyuka, ogwange. Weewaawo emmeeme yange eneesanyuka, emimwa gyo bwe gyogera eby'ensonga. Omutima gugulemenga okukwatirwa obuggya abalina ebibi, naye obeerenga mu kutya Mukama okuzibya obudde, kubanga mazima empeera w'eri n'essuubi lyo teriimalibwawo. Mwana wange, wulira obeerenga n'amagezi, oluŋŋamyenga omutima gwo mu kkubo. Tobanga ku muwendo gw'abo abeekamirira omwenge, mw'abo abeevuubiika ennyama, kubanga omutamiivu n'omuluvu balituuka mu bwavu, n'okubongoota kunaayambazanga omuntu enziina. Owuliranga kitaawe eyakuzaala, so tonyoomanga nnyoko ng'akaddiye. Gulanga amazima, so togatundanga, weewaawo amagezi n'okuyigirizibwa n'okutegeera. Kitaawe w'omutuukirivu anaasanyukanga nnyo, n'oyo azaala omwana ow'amagezi anaabanga n'essanyu. Kitaawo ne nnyoko basanyukenga, n'omukazi eyakuzaala ajaguzenga. Mwana wange, mpa omutima gwo, n'amaaso gwe gasanyukirenga amakubo gange, kubanga omukazi omwenzi lukonko luwanvu, n'omukazi omugenyi bunnya bwa akanyigo. Weewaawo ateeganga omunyazi, era ayaza abasala enkwe mu bantu. Ani alaba obuyinike? Ani alaba ennaku? Ani alina ennyombo? Ani alina okwemulugunya? Ani alina ebiwundu eby'obwereere? Ani amyusa amaaso? Abo abalwawo ku mwenge, abo abagenda okunoonya omwenge omutabule. Totunuuliranga mwenge nga gumyuse, bwe gwolesanga ebbala lyagwo mu kikompe, bwe gukka empola. Enkomerero oguluma ng'omusota, gusonsomola ng'embalasaasa. Amaaso go galiraba eby'ekitalo, n'omutima gwo gulyogera ebigambo eby'obubambaavu. Weewaawo, oliba ng'oyo agalamira wakati mu nnyanja, oba ng'oyo agalamira waggulu ku mulongooti. Bankubye bw'olyogera bw'otyo, ne sirumwa. Bankubye ne siwulira. Ndyebaka ddi? N'agunoonya ate omulundi ogw'okubiri.